mutonenya kuva mugambo kulinde mulinga nyabika kuvale wajja nefumuyo nawo ndaba mulinga nula genze nekulingiza ngogolola kyenkutenso nyinzi tugwo muguwa muganda wamanyiye atwaga naye siye mukyala tisa kati nga bwe yagenze okulima bambiddemu mmanyi obwosobola njagala tukola omukwano mukanyo ate nga gwa pulaani mbubba naawe nga bw'olaba bw'oŋŋanza kyekimbuza embirungi ebigabwa ye n'omala oddamu ng'okkiriza ku ssaawa eno bitaano mbibala bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa bansembere ennaku mpi ndi wala kutuuka awo okumpi onziremu
siba kubanga bambi oli mubi mukulu wange gwe ntya okumanya ye namala manya ntyo njagala ne mukika kitafangobamu ombambi enkola omukwana omubba naye mulamu wandirema naawe okukuuma nandigumya tubika ekyama nange nfuna omusajja ntakaza osi waliwo nekye nti ekirala lweri buto mbutuufu mpe muka ekisinga tugezeeko okuguma mulamu ndeke ngira nkyayagalwa
olyoso n'otokweka nsonga ey'okutya muganda wo n'okumanya kuba nange mmanyibwa akimanya awo wabeerawo oluyombo simula njagala nkuwa epulaani ennyangu otunaayita aleme ey'okumanya oliwo ennaku ezibaako eddembe ng'olwessande olusimbaawo olonaawe lwolikeera okusoma nange ndaga embanywanyi okunyumya ng'oliyitira eno emmanga naye wamwannyina ziruusa ekanoni ate nze ndiyitira eri butenga osangeyo nga naawe nninda bwe tuliva mu byaffe okunyumya bagoddayo nga nanke mpetamu kale awo kirivaawo okumanya totuuse gye wagenze okusoma ate olwoku mulundi omulala ndizuulawo pulaani esinga yata wali omukwano simanyi nti waliwo pulaani erirema bambi ddamu tozannya buzannyi kasita toli muto nti okuumwa
kwandisaba okusanza okolaki ne muto wange nsanze omutiga n'ekyokkola nkinoonya sirina nga netta mukuleeta omusege ndowooza mwekola dde ekigenyi twenvaawako omukyala afumba kale watandika otya oyiye oganseka munawaabye oli muka kanooke wajja mu butongo okalera oweemuse mbasajja olimbwa laba emmunye ezinyooka obwenzi leero aisa ntuusa awazibu jangu wako nna bwami onziremu ombuulire gye wajja ejjogo njagala ndeka amaka go mirembe ntambule mbune ensisanyulyo mbeerawo n'ofuuza mukadde vuganya kyala omutomba nnimba mbeera nnya bonna leeta muyambi onnyambye ku musajja oli muka sikyanenya bakyala abaloga bwe ndifuna nna bwami ongwako
golola nange mamanya oba oyenda aŋŋandye mubuulire nze amazima gyoba baba taliiwo vaawo gyoba nalindabye omusajja omulala ng'ayimiridde naawe okunyumya waddeyo okuluza emmanga oba olinaye wakyama olweyo muzzeemu ne mugamba olimba baba atasattira ebyabawaka baba okuva waka mu nnimiro mpasiine lwe tugenze okusoma baba siyinza kwekyenjegula nenjagala abalooyomba mbi ate naye tayinza kuswala naŋŋamba bya mukwana ntya nnyo era ekizirusizza ng'oyomba ntidde nnyo n'eddoboozi ekkambwe nange ne nkulinda okukka kunnyonnyola ekituufu ekiriwo baba ndeka omusango sirina Nemula mumuve kolimba
Loza kakati okazuta mazima Nize sirimu sajia mbao Nogu nsivako mbuto uonyeziza Loza nimbuto konyuma Kali wabira uru wabantu Kowe mula muganda umbu anjagara Singa katilu suse charo Aake ndiza mcharo kupapa Wama mula mkwate ngoyezo Oroje muganda umbu okorola Nalabia bachara babuba Nayo no mwana wa kitawa aliwala
Mami sabia busungo sewali Osonyiwe na inzo kupapa Kateto nenyalwa songa Mate manyiti mwate chama Umutu kota tera kwese mbeleza Kwemba sanze nefo moyo Sonyi waka sanyo bibu yombi Na wamanyi usungwa jawubi Kwenga sene sana mwende miro Nembula mpuleja kasiba Na ye mwami waba wansonga Singa katinda wame akocha Na yenga waeruda mazima Kumpwe tondera muwande gato Na wasebo kuwado mnyonyi Tubike kusungwa wise
So we mureka kubanga abasudde amazima naye toddangamu mu kyalo okupapa ebintu omalanga kwekenneenya olabudde ne muto wali wali yali bwomujulizi ngozeemu mulamu njogedde kyawe kisobye bwe mbeera n'ensobi nkuwabula Nange kanda ke wajuko Tugende kumupiri uyoga Amata mbitireke ni kavuli Ate manje jena tunde mwanyi Kwa waja omu sajambuza Omu gami disiri watencha Kondera yoku mazamangu Oruva kumupira naba
Kutte mama sajja nimba Vai sagende kabiji Nomu wala alwa genze uyoka Kwena yo gera konti ndi mubi Echi singa kabitu gamangu Wana kombera honga ndi wala Astari nomu tata pachi Kangende jeni sulo mzira Na wamine mkule chidala Kali muku wakamuleze nyato Biru wakubanga mama liomu Evi kutte mama sajja siksa Wendi funa na wami anguako
Remember where you got it from. www.djericom.com